Stars. Mwaneka. Console.
Let me enjoy. Acha ni dance. Cause I have a reason. Let's make noise. We have a chance. We're not in prison.
No mana tuna dance. Tuna dance. Tuna dance. No mana tuna joys. Tuna joys. Tuna joys. Dreams when they come true.
Leo nimetimiza ndoto. What I pass through. Maisha ya changamoto. Kuwinda ngazi za juu. Toka nikiwa mtoto. Sakupati ni kila siku. Marcus anapiga foto. Hata misi jali, Mungu anatukubali. Leo ni mafier, kila siku mabier. Acha tuseme kweli, tunatoka mbali. Hey mosher, hatuna droit kuerer.
Kama nimeweza kufanya, kwanini wewe usifanye? Hard love, bad pambana. Collect pesa uonekane. Ukiwa paka zidi winda panya. Bingine ni hallelujah, amen. Tulio kuwa watoto wajana. Tumekuwa ni vijana mtuone. Sikia a cappella.
Make it run, make it, make it, make it, make it run. Make it run, make it, make it, make it, make it run. Make it run, make it, make it, make it, make it run. Make it run, make it, make it, make it, make it run.
Let me enjoy. Acha ni dance. Cause I have a reason. Let's make noise. We have a chance. We're not in prison.
No mana tuna dance. Tuna dance, tuna dance, no mana tuna joys. Tuna joys, tuna joys, ay ay ay.
Kila dakika kama echo food ile ya walungu. Kushinda siku hizi vitu vyangu. We kuja tu party, tu dance. Hivi vyote mimi nitalipa. Raha iko kati, hakuna maswest. Minofutu bila mifupa. Leo ni kuchile. Leo ni kuchichile. Leo ni kuprala. Hakuna kulala. Kama nimeweza kufanya, kwa nini wewe usifanye? Kama tumeshirikisha Bwana, subiri ma haleluya amne.
Make it run, make it, make it, make it, make it run. Make it run, make it, make it, make it, make it run. Make it run, make it, make it, make it, make it run. Make it run, make it, make it, make it, make it run.
Let me enjoy, acha ni dance. Cause I have a reason. Let's make noise, we have a chance. We're not in prison.
No mana tuna dance. Tuna dance. Tuna dance. No mana tuna joys. Tuna joys. Tuna joys. No mana tuna dance. Tuna dance. Tuna dance. No mana tuna joys. Tuna joys. Tuna joys.